Isa timo madongo jawarwa ine won wono duto Yithindiyo sene nobody Isa jiwo wake ni mio wateko Waonge moro machelo mawanyalo geno Inkende Yesu jawarwa wanapaki pile Setimo madongo jawarwa ine won wono duto Yithindiyo sene nobody Isejiwo wake ni mio wateko Waonge moro machelo mawanyalo geno Inkende Yesu jawarwa wanapaki pile Inema wa midon nikeshi sewo Neduto Waonge gimane watim Mana ero kamano Emanya kakuru wami Iwinjo riga paka Nyingi mongo yuyomu Nyasaye mangima Inema wami doni keshise Wotho kora kineduto Waonge gimane watim Mana ero kamano Emanya kakuru wami Iwinjo riga paka Nyingi mongo yuyomu Nyasaye mangima Seneno kaka iseke nonwa Mawakalo tembe madongo koro wacho Wanjo neno Inkende Yesu jawarwa Wanapaki pile
Pingi polo paki ni kesh moro ni ae jawar
Wanbende wa seneno kaka iseke nonwa Wanjo neno Inkende Yesu jawarwa Wanapaki pile Inema wa midon nikeshi se Wotho korwa kineduto Waonge gimane watim Mana ero kamano Emanya kakuru wami Iwinjo riga paka Nyingi mongo yuyomu Nyasaye mangima Inema wa midon nikeshi se Wotho korwa kineduto Waonge gimane watim Mana ero kamano Emanya kakuru wami Iwinjo riga paka Nyingi mongo yuyomu Nyasaye mangima Inema wa midon nikeshi se Wotho korwa kineduto Waonge gimane watim Mana ero kamano Emanya kakuru wami Iwinjo riga paka Nyingi mongo yuyomu Nyasaye mangima Inema wa midon nikeshi se Wotho korwa kineduto Waonge gimane watim Mana ero kamano Emanya kakuru wami